Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Nu hun jiratu bogi jenega fandu hala Mamadou Sama Seku jamnyali sakrabe hedibe. Jawabu limtagol jobollo ciudi e yimbe humpitama kenyen bamako do e wi gollirde statistique bibe leedi Mali benna buri millioji noga edidi. Balde seede fadde benna yambere cakita hitande ima daraje le ngalurande e benna e bankngaji na bebbe dorke fe jamba jakawere jamande hulti yusabe cadale leedi ndi. Yewtere meɗen hertande kabaruji ben moɗi 2023 hande miman haala ben biyenaɗe kañe de coupe du monde U17 ɗi gon seme kabaruji amen hande kikiɗe aljumare jeennoga e jeena décembre 2023 bisimilla sakraɓe. Nena hultan wiide ɓiɓe leydi Mali le 2022 na ɓuuri millioji noga e ɗiɗi yo ben alhaali ɓeydari tati ben e ko fawi le temedere yo jaabuji ɗi holluta ben ñande alkamsara nde wonande gollirde leydi ndi humninde jatteji yo e ley humpitugol ko golla ley cillol joɓol limtagol yimɓe e cuuɗi jadata maga tawa toon keɗɗana ko heɓande dufay tan ko Ousmane Yalbuule.
A wi Institut National de la Statistique ley yimɓe million noga e ɗiɗo e ujunaji temettaton e capanɗe jeeno e joyo e temenayo e capanɗe jetto e joyo ley temedere fuu rewɓe capanɗe nayyi e jeenaji piccal jeɗɗi worɓe capanɗe joyyi piccal tati. Gol limtugol joyɓol holta wiyede sukaɓe kiɓɓina duuɓi joyyi yo sappo e jetto ley yimɓe temederon ɓe kiɓɓina duuɓi sappo e joyyi yo capanɗe nayo e jeɗɗo piccal ɗiɗi tawene yimɓe nayeɓe ɓurɓe duuɓi capanɗe jeegom e joyyi ley temederon fuu yo ɗiɗo piccal jeenayyi. Ɗi adaduji ɗi insta hokki ana holla wiide hakke na yaaku ɓe Mali ley hitande 2022 ana mbara noga e go'o piccal nayyi ley temederon. Winnande nde holtama wiyede du ko ɓuuri capanɗe taton e jamare nde ley galluje ɗe mbuuri bomako woni ko yimɓe ɓuuri hewde ley muɗum ley yimɓe Mali temedron fuu ana ɓuuri sappo e jetton jokkini segu ley temedron fuu sappo e go'o kulikoro ley temedere fuu sappo. Région gaji ɗi jama kewa ley muɓɓen sanne yo kiidal tawdeni e duwansa caggal ɗum insta holliti wiide commune ngaji debɓe e jetti ɗiɓe keɓa yottade ley muɗum limtugol muɗum waɗi dow nate satellite meccintinde wiide ngol limtugol joyɓol hisaki malinkoɓe wurɓe caggal leydi ndi.
Susole ɓe holti wiide ɗum ɗo na ben nafa sanne leydi ndi ndenno wi kanko Susolo Mahamadou Diawara ɗum ɗo na ɓeyda ben yirwere leydi ndi keɗɗana ko hanni jeetatama gay do fofis tango sita siɗi ɓe
miliyonji noga ɗiɗi jama ko won ɓiɓɓe leydi Mali ɗum yo hunde lobbere jaati saabu ɗum ana hollitata ɓiɓɓe leydi Mali ana ɓuura hewde yaade ɗum jogui nafaju fawala seeɗan saabi soni jamare heewi ɗum hollititan golleji ana wawi heɓede ko yirimta keɓan leydi yarata yesso saabi ko ɓuuri hasiginade hannen yo heɓi won jama kewɗo soni an wala jama wala funu leydi ma hunciri hoore le gollidiraji kewɗe nandana muɗum so wala jama tan hunde foof wawa heɓde lawol nafam ɗiɗi ko kasin ana nayri banggal fiide dabireji yalla golleji ana heɓine sukaɓe jogol immotoɓe ɓen saabu nafam muɗum wawi heɓede fewi so walani jamaren heɓa janggine e hokke haqqilleji lobbi ko nafata homo fo e da muɗum fawattade laamu o ndu fiya dabireji homon homo fo hewtata cellal muɗum maral lobbal jande heɓde golleji ko yirimta keɓe muɗum fa moƴƴinde isdi ngaji e nandan muɗum e yottade gollal politikaku ɗin foof e golleji ko han so heɓen yirwere
sacre mbuto ɓerol famu mbiyan banggal Facebook ay ɗum X ɗum Twitter kiɗɗo o madara cakta hitande ko wowi kamɓe yo ben yakawere e ley ngalurde kande bankngaji hikkadi kay ben wona noon fi yalla ne ɓedoro famo keɗɗana ko heɓane dow fos tan Ousmane Yalbuule e sita sidi ɓe
hamdallahi assey 2000 ley commune o bamako warɓe ɓamude kalisi muɓɓen an joɗi anan domidiri ley banque goto ɓe yimɓe kolti wiide tiɗallaji goodi ɗo wakkati joni ɗi wadde jama heewa sanne ley on nokku
wardene
kalisi wala jamare foof ana woya ɓe wi kalisi wala naɗɗo ɓe banggue ɗi foof yal tan taɓɓere ɗum ana woyi yoga wi an heeɓe ñamane yoga wi duwi an hewte ɓuuɗumumen heewi hannen weltaki guiddi ñaw coronavirus fuɗɗi ley leydi hitane fa hannden hitane fo tiɗala ɓuuri sattude yaade
caggal ɗum le hakkundere guendi ndi jamare nde ana wondi e hinnade haajuji muɓɓen yogaɓe ana gondi e moto ngaji mobile aji fa warde e koyɗe mon fo holti wiide hikka kuyam wala sanne
homo fo ana tewta hoore mum joni wala talka wala joni hunde fe goto wonana watta watti ɗi yembereji homo fo ana hani wadde ne yembereji do bawɗe ɗe wawi tan watti fo so yembereji ana le guendini o nokku doginta ko jamana ɓuti sanne wala foti neɗɗo wawi darade watti joni tiɗɗalaji ana woodi leydi ana le wolle tiɗɗine en waɗan do o dañalla dien e dejiran heeɓe
ko laati fuu ley nokkuji mawɗe ngallure bamako nde sukaɓe jokkolɓe ana gondi e wadde jagguji muɓɓen sottude kullantereje kollitoje natugol hitande heyre
fande banggal yambereji mbiyanno hitande cakta hitande nde no li keddale ndi keɗɗan mbiyanno ko yimɓe le jon e moɓe galleji haalitu masina yuwaru ansongo ɓe mbiyanno koɓe ko ɓe anni wadde e le nder o yambere keɗɗano fo sango sita sidiɓe
31 fetti salma fetti dum amirla amba nyina je
wadan de yembre 31 minka sukab dan e robo dan li galle mimmi yida wadde ne yembre 31 hikka minke mi sodan chofatan kay kule nyamte mi hokka jusu dan defa kay suga mudu nyama minke hitan fu min wadan ne yembre hikka du mi wadan mi defan ku nyamte mi nyama to menenga ansongo ne yembre 31 acci wadde boyi hannen to sukab ginni amenni hono aranno to menenga ke masina gonga non ne yembre battigen ga homo fu hore mu tan tewta handen watti ne yembre 31 guikaaji chofatan gal mur sukab du andu dina motoji sanne mere tewtra be yera jian jian
abbe barake 31 ne kama ne dum senu yere wa moto bol tugo abne sira
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faba mudun ittira leele de gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
bangal muudi kabaruji tan 2023 hande man kabaru jinala ken dun kubdi mod mbeledi mo latti toddobe e mudun be 17 moyde 17 ambe ketana ko imran kulu maga hebane do fosan usman nyalibul e sita sibe
homani be yambereji koltiwide le hitan 2023 e yewtereji kewdi ngadi fayeta wede rafinde nagu an wodi le in yambereji an hen binal artistique et culturel festival agna didadi segu ar nanyerki et vivre ensemble ala mutu danyako directeur national action culturel
l'adoption d'un décret
portant bamugon degre yalla be yima halfna golleji kabaruji fina tawa an hokke deswal du won go mudun dum wadale tarki leedi mali fana mudun yi holde be yima tan darorgam en tiagal mudun me fi dabriji kasin yalla yimbe ko heewi an haba jangnede kulleji ko nare bangal nesu leedi meden do sabi sume wadi ne yemmer ko noddirte yalla yemmer ko noddire bienal culturel an haba wadade leedi mali tiagal mudun kasin me jo ini fedde wotere hebde di golleji fu ko nare bangal fina tawa ko noddirte fuga
kon appelle la plateforme fuga
genebou sidibe andirte do jeyna kejaado hala programme groupe wala ha kany holti metti mudun e rafa bugol jawdi humunibe golleji fina tawa ko latifu ma yatta imma daraji be himbe do daranade fina tawa leedi meden di
o mali
le leedi mallin yemberiji keddu gnaari bangal fina tawa heba ma wada tiagan ballego balle yogaje gade balle ko heemudun witti leedi malli hannen do tawede fu jamaare cialdu men waate sabe halfna be hore di golleji festival en fa hannen ana hollita darogam
fondation festival si le niger kanyun du wadi imadara le hitande 2023 kawrital arandewal salon des industries culturelles et créatives d'afrique de l'ouest ata her mayga jubino golleji festival si le niger sigu ar
tiagane bale ko yata chapantati jeade le leede wuddi itinirta kerol watti koden di golleji me joddi ke me kaldi do kulleji kewdi ko nari bangal jimi fina tawa meden yalla honen hebirta hun jurta hore
de la sous-région
yambereji mawdi ngadi do kabaru haro jalli le hitande 2023 le maji edemba limtude nangugol e wottingol kasen hore jokiddo federation malien de football dirisa nyono andindo kabaru haro jalli
on wuro basketball chele
ko nari bangal basket bibbe rawbe yobbe dubi sappo jeegon fiobe balon be hebi deswal mu en kile jetti jokunduri tiaga firre balon ko wada geni tunis be natigen hore led afrique fu fa hanne ko nari bangal basket dubi chabantati jetti tiagal mudun gubal fiyanga bal ko noddirte a serial kany hebi hore le pirre balon leedi mali fu tiagal mudun tubagon horejo federation humnine kabar fiide balon leedi mali dun wada mali hitan hikka fiobe mad bal ko noddirte u17 kandi holli darugam en sanne le firre balon ko noddirte coupe du monde u17 be hebi hen darugam tatban hen
tiagalun humunibe golleji fina tawa e haro caldi ana jogi gikke lobbo do fandaji dartetedi le hitande 2024 yalla ana lato
sekram pawido kottene kawarjo hande mission ta fastu fumpitadu bangal viamo 3320 on joyde application studio tamani yu bangal play store o seri otre meden magazine
gattono ko e modon hakkillo nyaw jonte noddirte do dengo o ana wodi le mali himbe hewbe tagita wiyed onangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaw do cantanaado holti en hono o nyaw wori
moi j'ai eu la dengue
nyaw dengo o nangi kam fuddiral nawalla caldi nawalla hore metti bernde sifa tempere momde e ko nande mudum ka non nawalla caldi wota fuf tampide djoum
absolument partout de la tête aux pieds
nyaw jonte denga hana yebede sawrugol makko lawtan wattade fa cantene da woni ko holti wiide Touré
ce n'est ni un paluk
yon gonga dum ngum sambinta odo nyaw ka bo walda fi jonte pali ma jonte goddo yu nyaw denga mo hana fi yebede no mo satiri bonondani den no tinuden na ewtiyade odo nyaw le ciudi dotoro yalla hakilaji amen nambalto
pour nous rassurer
non do ya kabaru iwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmen
yewtere meɗen keɓɓal hannde ana yowi du kabaru cofe dulay wiide mbiyen margal cofe ene yirwi sane leydi Mali ɗeɗo mbiyen duuɓi cagtiɗi ɗi ndenno wi gollirde humani nde kabaru muɗum ɗiɗo mbiyen cofu kabaru mbiyen cofe gonɓe ley leydi Mali ɗi ɓuuri millioji no joyi no capanɗe joyi e millioji jeɗɗi ndenno ɗum o leyi hitande 2022 ndenno yalande hultan wiide ɗum keɓal muɗum nafa sanne leydi ndi Kalifa Goyta waɗi Imad Radji banggal nder o yewtere keɗɗan ko heɓane dow farsango min e sitasidiɓe yo en kiri jaam cofe na hakkude tewuji ɓurɗi fof ñamade ley Mali fayso yonti coggu e wi yogaɓe ɓeɗo cof na jogui daja sanne ley yambireji cakkita hitande
leyɗe balɗe ɗiɗi cofeɗen tiiɗi sanne dontoro wotoro ana cotte temeɗe jeene yaade fa ujunere to minen ga sigaso cofeɗen tiiɗi hikka ɓuuri rawnen to minen ga yoroso cofe ɓaleɓen ɗe minguen ɓuuri yidde ɓuuri cofe tubakuɗen saabu cofe tubakuɗen coggu mum ana tiiɗi sanne sono haaja sodde ɗum sowona itta fa ko yaata temeɗe jiɗɗi
cofe na jeeya ɗum ele lotelegaji restaurant ngaji yalla ɓeydari keɓal keɗana chefiatu travare jon hôtel to segu tun
mbeɗe wawi codde cofan gotan temeɗe joyyi e ɓuuɗi debe sappo mi cottito ɗum temeɗe jetti ga ñolman hannde cofan gotan temeɗe jetti mi sooɗ ɗum sona mi sotta ɗum fa ujunere temeɗe ɗiɗi sona ɗum mi heɓtan nafa fuɗe muɗum somi hirsiɗɗa cofe mi waɗi ɗum e frigo ɗum somi walani courant saabu ɗoɗi courant mumi yoɓan ɗum mi yiiɗa cottude somi walani cofe ɓaleɓe ɗen tawi pigeon ngaji nandan muɗum
margal cofe na yirwi sane ley Mali gollirɗe kewɗe ɓuuri foof ɗe gollanoɓe koye mum en ana ele kabaru muɗum keɓal ana hen e wi Adama Guindo maro cofe to bankas guila duuɓi tati
min gollam ɗam fof yo margon cofe tan hono cofe tubako yaade jawle e pooli e nandan muɗum hunde foof ko jogui bippore ana diwa miɗa mara ko hewi muɗum ɓoccoɗe muɗum ɗum miɗa cotta ɗum saabu nafa ana cotta ɗum ɓoccoɗe sanne ɗa wawi cottude wakteji ko yaata ɓoccoɗe temeɗe jeego e seeɗan ga ñolman hannden teɗal ana woodi samboji mumɗa wawi cottude carton ngaji capantat ma carton ngaji deɓe ga ɗo e tawede mum heɓa seeɗa hen watti foof so ɗi yamireji foɗɗiguen jamare ko hewi ana wara haltuno amen ɓoccoɗe ga cofe ko yaata ujunaji ɗiɗi
boyagi jaguraga hoorejo gollirde to kaye o jogui ko warata sappo en golloɓe e ley ndeɗo gollirde e ley ndeɗo gollirde margal cofe telaji e tawede foof wima ko keɓal ana e golle
o
margon ɗe cofe le genni kaye ɗo ana nafa jamare sanne ne leyne yembere 31 saabu jama ko hewi ana hassijin en muɗum sanne ga maral muɗum wawa yiide wakkati foof somi wala tinnoɗo ñawnaɗe so waɗe ɗum tan soɗe wati natno bononla meɗa heeɓa hen hunde sanne saabu minen ndu meɗa wawi hokkuden cottoɓe yogaɓe temeɗe tati cofan gotan ma temeɗe nayyi e cefanɗe joyyi soni kilo ɗoke mi jantan tan mi kowre coggu goto miɗa heeɓa ko wuuran e muɗum jaati
alhamdulillahi a en nafa senema
ndenno margal cofe na hani jaati wattane hakkillo wonande laamukoɓeɓe yalla e ngal ɓeyda yirwude ɓuuri foof banggal keeɓa leydi ndi no holiti dunken en keeɓe hono kanko professeur Abdoul Karim Jamtere
nal gollal leɗɗi duuɓi sakkitiɗi nafi jamare ko heewi saabu yimɓe ko heewi hanne feede ɗi golleji nokkurde mum en tun ga fani dawde an han feede yalla margon ɗi cofeji golla muɗum ana huncina hoore fa yettade sukaɓe janguɓe joguiɓe diplôme ngaji nandan muɗum ɓe wala golle ɓeyde foof ana wattude koyɗe muɗum e margon ɗi cofeji caggal mumɓen ƴeewa du yimɓe anduɓe kabaruji ñongon ɗe cofe kañ e ndu faabo amen yalla ɗum huncina hoore
nde nokku ɗum foof laamukoɓe gollata bongal muɗum keɗeɗonne jakalia watara mo gollirde leydi ndi humani nde kala ko woni dabaji
hitande fof gouvernement leydi Mali ana wawi yidde ko yaata milliard goto de ɗi golleji moƴƴinugon kosañe e nandal muɗum fattade margon dabaji ko nodere embouche ɗi e nandal muɗum yalla haye ɓen ana feeda e golleji muɗum ana wawi fuɗɗirade buuɗu goto galle duuɓi tati yaade duuɓi nayyi tan heeɓan hunde dabiriji keɗi fiyama hannde to laamu on banggal margon ɗe cofe
ele wakkandi kalis leydi ndi mo hitande 2024 laamu o hertani maroɓe cofe ɓe botuji sappo e ɗiɗi cofe ɓoccunoje e botuji sappo e nayyi cofe maratel tan yalla ñaame lollirɗe pulede cher ka ɗum yata fewi caggal neldugol talki to gollirde humani nde kala ko woni jogola dabaji